Trinity, you are God.
Mr. Money Man, say anything.
Ndanambuyala neBloemfontein, ubumnanda upheli. Ndana yamelana kliwa ferry, imali ayipheli. Ndanambuyala neBloemfontein, ubumnanda upheli. Ndana yamelana kliwa ferry, imali ayipheli. Ndanambuyala neBloemfontein, ubumnanda upheli. Ndana yamelana kliwa ferry. Imali pele, ndana mbuyala neBloemfontein, ubumnanda pele, ndana yamelana kliwa ferry. Imali pele,
nikela isi ngihlebele yazi kumnandi ngale, wey, phela thina singumari mel, sidli mari veletin, phela kithi sifana nebhola lenyawo, oh, boko cherry vele bathwa. Spending money lapha singona, hey, Bloemfontein is passing on. Mangana makenza ikon, asebenzi pasi mali sagalu. Simoshi mali ngazi sasa pan, yazi pera siyabiz. Wait, oh, fuyi samba ngamshin. Shau mandela njua, sidi mati iba po, hey. Nasoda sega pele mpili megas.
Danambuyala neBloemfontein, ubumnanda pheli. Ndana yamelana kliwa ferry, imali ayipheli. Ndanambuyala neBloemfontein, ubumnanda pheli. Ndana yamelana kliwa ferry, imali ayipheli.
Ndanambuyala neBloemfontein, ubumnanda pheli. Ndana yamelana kliwa ferry, imali ayipheli. Ndana mbuyala neBloemfontein, ubumnanda pheli. Ndana yamelana kliwa ferry, imali ayipheli.